kupenda ni uchizi. Vile navyo kupenda na ukiniacha ntasizi. Moyo umezama kwako, njo tupige mbizi. Mwenzako bila wewe mbio simalizi. I don't wanna lose you bila we, my life on the testy. Kuna life utafanya tefesi. I go make you my first choice. My baby, show me your love, yo. Oh, show me your love, yo. My baby, show me your love, yo. Show me your love, yo. When you need your leave us, I'm a now you got my feeling, baby. Oh, oh. When you need your leave us, I'm a now you got my feeling, baby. Wana sikonga sikutiaga migu. Ila usikonde kwa neema za Mungu. Mina wewe tutapafika juu. Yes I do. Popo lipo nitia magu. Napenda ulivyo unamaku. Macho kama bovu yali nishinda. Kata kufika fika bei nilishinda. Nika isi stopata kunipenda. Nikalia na mapenzi. Wengi walikuwa wapija vizenga. Wengine wakawa vichumu wa mimba. Wengine wakanibeba kubwa jenga. Nikalia na mapenzi. My baby, show me. Show me. My baby, show me. Show me, show me. When you're on a show, leave us on my feeling, baby. Oh, oh. When you need your leave.